Simbiling biling bang bang banam bang de.
Maisha wote wawili tulipanga, shida ni nyingi hatujakosana.
Haingekuwa hivyo unapenda upendi mpenzi tu wachane na hivyo hivyo.
Unaniumiza sana, ninateseka, nani moyoni mimi nauma.
I got to go,
kangende,
I need to go,
sitaweza.
Nimekubilia sana, utaki change na wano umeshindwa kubadilisha.
I got to go,
kangupowe,
I need to go,
mukwano.
Unaniumiza sana, moyoni mimi nauma.
I got to go,
kangende,
I need to go,
sitaweza.
Nimekubilia sana, utaki change na wano umeshindwa kubadilisha.
I got to go,
kangupowe,
I need to go,
mukwano.
Hini bahati unayempenda sana popote alipo, aitwe tapeli. Atakula za mtu anakula zake sipo.
Nipe changu na mimi nikupe chako, kama unipendi hilo ni pako. We got a lot of issues to settle, pamoja twende mseto. Love me baby, I will love you back. Scratch my back, I will scratch your back.
Not this way, unapenda upendi.
Unaniumiza sana, ninateseka, nani moyoni mimi nauma.
I got to go,
kangende,
I need to go,
sitaweza.
Never worry about it. Every time you come up, I'm gonna sweet it.
This one.